Wefoka. Tulimu struggle. Jewama. Tulimu struggle.
Oh no.
Oyagala dawo. Tulimu struggle. Jewama. Tulimu struggle. Landilo dinza manja chonga ni mu struggle. Bebo saba transport tuli mu struggle. Mambo lembeza munze ndi mu struggle. Ton saba fizinga tuli mu struggle. Nze nsabila mu bitano. Choka go nsabila mu chetano. Why you give me chetano? Chovola vanesa laka mikwano.
Honey, now
Ranji?
I want to see you now.
No problem, you can come.
Sinaza transport.
Hello, izemu. Tulimu struggle.
Tulimu struggle.
Jawama. Tulimu struggle.
Oh no.
Oyagala dawo.
Tulimu
struggle.
Tulimu struggle.
Jawama. Tulimu struggle.
Oh no.
Oyagala dawo.
Tulimu struggle.
Yeah, stole ya bula mubwange. Natunde ntende ngule mbwa yange. Mbwa yange za demotoka yange. Kati njoga, Kampala njoga.
Baby gala do that thing bad in a winner. Song is a fi pray fi chada. You love me bima, you love me chada. Me give you bima.
Honey, now
way.
I want to see you now.
No problem, you can come.
Sinaza transport.
Hello, misemu. Tulimu struggle.
Tulimu struggle.
Jawama. Tulimu struggle.
Oh no.
Oyagala dawo.
Tulimu
struggle.
Tulimu struggle.
Jawama. Tulimu struggle.
Oh no.
Oyagala dawo. Landilo dinza manja chonga ni mu struggle. Bebo saba transport tuli mu struggle. Mambo lembeza munze ndi mu struggle. Ton saba fizinga tuli mu struggle. Tuli mu struggle.
Tuli mu struggle.
Jawama. Tuli mu struggle.
Oh no.
Oyagala dawo.
Tuli mu struggle.
Jawama. Tuli mu struggle.
Oyagala dawo.
You don't know.